Thank you. speak to me. uncedo lwakhe inzingo zifunele ube lapha ziminge nyawo walahlekela abantwana bakho nothando iimfundiso zakho nokulungisa kwakho iinkokheli ziwele zihlalo amakhaya zizijwile nezikhalo amadoda anceda abafazi nabantwana onyana baziphethwa kwezilwanyana nantsi ingoma sicelela ngayo ukulisana nomthenjana sicelela lomhlopho umthube nomnyama sikhusele imveko singafi sityanatyala sisondeze sinefitshi letarha lakho uthando lwakho bakho masithandane masebenzisane masakhane sikhosane umsindo wolwana
schools, because those big four is a lot more dangerous than you think.
how I drifted far away, among the cosmic stars, searching for my forgotten past, the memories and the scars. A shadow that follows me around, making me pay for some crime.